you a future, like you, your future baby daddy.
Exactly.
Sasa ni nini? Mwagika.
Anyways, baba. Daddy. Oh my Lord, guy. I thought it was gonna be easy.
I know it's easy.
Okay, it's easy. I want to celebrate. Okay. The money. That's me. Baba, I don't tell you. Oh my God. Guys.
Okay, let me look at you guys.
No, look at me.
Okay.
No.
Officer.
Hi, everyone.
Hello, hello. Welcome to Sikiyo Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life.
Hi, guys.
Hello.
How are you?
Yep. How are you?
I'm hoping that you guys mnaendelea vizuri, mko wazima.
Yeah.
Na kwa yeyote ambaye haupo ile ni 100%, it's okay.
Mm.
Yeah.
Yeah, very true. It's okay.
Au mbele utasema nini sasa?
Yeah. Anyways, guys, thank you for tuning in. Asante kwa kurudi tena kwenye Sikia Podcast. Wewe unayetusikiliza na wewe ambaye unatuangalia, guess what? I am beyond excited. I am so, so happy that you're here. And inafurahi sana kwamba you guys are catching up with us.
Yep.
Kwenye YouTube channel. Okay, mi-subscribe, mi-love subscribe, na like, share.
Yeah.
Lakini zaidi sana, 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 sana. Mimi inachofurahisha ni kwamba Sikia Tribe. Yani, you guys keep coming back kwa sababu ninaamini wote kwa pamoja sisi kama Sikio Queen, sama your host, pamoja na you guys as Sikio Tribe, na mimi kabisa kwamba we are striving for that process of becoming, becoming better, becoming happy, becoming, you know, people
of
character, becoming the best version of ourselves, becoming people who are striving to get closer to God every day.
Yeah.
Kwa hiyo that is what gives me joy, guys.
Yeah. Before I forget, maybe I'll go back and say, guess what? Me when you call like, ha, do we have a surprise?
I was surprising you.
Hey, I'm ready.
Don't worry. I'm a big giving you surprises in the near future.
Anyway, guys, my name is Gift. You can just call me Gigi.
I'm Belinda. You can call me Belinda Belifer.
Oh, yep. And we're back again. This is another episode of Sikio Podcast. Tunawapenda sana. Tunawapenda first timers. Lakini pia tunawapenda our gang ambao you guys have been with us. They tried. Mnakuwa mnasikiliza. Mnaelezea watu wengine kuhusiana na sisi. This week, kuna ka sweet girl. Nimekutana nako. Sikujua hata kama anafuatilia. I was so happy. And I was happy, but mostly surprised. Yeah, ila pia nika like, okay. Ukiachana tu na kwamba baya hivi, like we do Sikio Podcast, there's YouTube and audio platforms and all that. Nika like, okay. Nika kama kuna kisomo nimepata pale. Kwamba kuna vitu unaweza kuwa unafanya. Kwa unahisi, wewe unafanya tu. And ndio ile unaweza kusema kwamba hakuna mtu anayedai maelezo chochote. But trust me, whatever that you do, kuna mtu anakuangalia, kuna mtu anakuobserve. Sasa inategemea observation yako ipo from what angle. Kama ni from angle of learning, my friend, you are kesho kuna sehemu utachukua ujibu. Kama yule aliyokuwa anajifunza, either ulikuwa unajua au hujui, amejifunza nini kutoka kwako. Kwa like some sort of awakening, lakini kama wake up call kwamba okay, as much as amekutana na mimi kwenye angle nzuri, kulikuwa na probability pia kukutana na mimi kwenye angle mbaya, akaweza kujua okay. Sasa mimi sikujua kama atanajua about Sikio Podcast na hayo yote. Kwa hiyo imagine mtu anasikiliza by good content ya 1 hour, ya 40 minutes, ya 30 minutes, anakuwa na this image ya kwako. Alafu anakutana na wewe in person kwenye mazingira ambayo yanakuwa hayashabihiani
na kile
ambacho amekisikia. Kwa hiyo like okay, ni kuendelea kuthrive, kutaka kuwa bora na kuendelea kubecome. So bora kwa ajili ya kujionyesha au bora kwa ajili ya kuprove a point, but bora kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yangu mwenyewe.
Amen. Yeah. Amen. I love that. So coming back to, bado tuko June, guys.
Bado tuko June, guys. We're still resting.
We are still resting and we are still celebrating our man.
Our man.
The man. Yeah.
Na so, mimi leo kidogo nianze kuwa na ile excitement ya bebe ya minaelewana
June ni men mental health awareness.
Yep.
Lakini pia June tarehe 16 ambapo tunaongelea Jumapili. This episode tunatoa ni Jumatatu. Tarehe 17 sio tumetoka ku celebrate Father's Day.
Yeah, Father's Day tumetoka ku celebrate men in our lives.
Yes.
Father figures, our fathers, our brothers, our male neighbors na wote.
Yeah,
na kama vile ilivyokuwa anasema kama endelea kutukumbusha kama bado tuko June, bado we're still resting. Kwa bora jiuliza resting what? Rest ni theme ya mwezi huu hapa June, kama bado sasa left tembea nayo kwa sababu mwezi June hujaisha. Lakini pia ni mwezi wa kuangazia au kutoa mwanga zaidi au kusisitiza zaidi kuhusiana na afya ya akili kwa upande wa wanaume.
Yes.
As much as ni kitu ambacho kinatuhusu wote wanawake na wanaume, lakini this month specifically imekuwa dedicated kwao. Nipende tu kusema kwamba tuendelee kuwa wababa wanaume, muendelee kujikumbusha kujali afya zenu za akili. Mambo ni mengi, majukumu yenu ni mengi. Kuwa mwanaume sio jambo jepesi, kuwa baba sio jambo jepesi, na kuja na lots of responsibility
kwa wazee viatu vyao.
Unataka tukuwapenda from afar, you want to keep viatu vyao.
I'm just going to be praying for you, cheering you on.
At least unawaombea.
Yeah.
Mungu akubariki sana.
Amen.
Yeah, kwa hiyo mimi natamani tu kuendelea kukumbusha kwamba kujali afya zenu za akili, pale mnapohitaji mnapohitaji kupata msaada wa ziada, usihisi kama wewe you are weak.
Yeah.
Ndio maana unahitaji msaada.
Yeah.
Na kwanza kuna mtu alikuwa anasema kwamba so mtu wewe kwa sababu nilisoma au kuna tukishia kuongeleka kwamba ile seeking for help sio kwa watu ambao ni weak.
Very true.
Yeah, it takes a strong person to admit kama I need help,
yes,
na kuseek for that help na ku accept that help. Kwa unapohisi kwamba maybe your mind is loaded, maybe you are tired, you are depressed, you are stressed, au kuna kitu kiko hapo katikati, it's good just have that family, kuwa na wale watu ambao unaweza ukawa check here and there na kuambia like kama ni your fellow man, like bro, something is not right somewhere, sema ambao you can go and pour out. Yeah, na naamini hao watu wapo na hizo communities zipo, na kama hazipo basi unaweza ukawa wa kwanza kutengeneza hiyo community kwa ajili yako na kwa ajili ya jirani yako na rafiki yako mwingine, ili kuwe na mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuwa na mtu ambaye anaweza akaenda akapunguza at least mzigo kidogo. Kwa Mungu asaidie sana wanaume, tunawaombea, tunawapenda sana. Tuendelee kujali afya zetu za akili kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lakini kwa ajili ya watu ambao wanatutegemea.
Yeah,
kwanza familia zetu binafsi, watoto wetu, wenye watoto, wenye wake, wenye my girlfriend, wenye my fiancé, hao wote inatuhitaji tuwe kamili kuanzia kichwani na kwingine, ili kuweza kufanya majukumu yetu, lakini ili kuweza kuwa watu ambao hao watu wengine wanatutarajia kuweza kuwa.
Kama alivyosema Gigi, so out of kwa sababu bado tuko kwenye ku celebrate na kuwasherehekea wanaume, na just a reminder kwamba sio kwamba ikishapita June tunaacha kuwasherehekea wanaume, hapana. Ila kama nilikuwa naongea na a certain professor, nikaanambia ni father pia. Nikaanambia father, unajua mwezi wa sita ni mwezi wa men's mental health awareness. Sasa nika sijui, nikaambia ni mwezi wa mental health ya wanaume wa baba. Akasema okay, nikaambia na nikaambia father vipi? Ingekuwa mama singepewa ya time sana. Akacheka, anapenda kucheka kwa akasema anyways, and what I want to say kwamba hata kama mwezi wa sita ukiisha haimaanishi kwamba tuache kuwasherehekea wanaume wa baba na kuendelea kuwa na positive energy. Lakini kwa sababu mwezi ndio kuna ile kama kumbukizi zaidi, so tuna emphasize ama tunaendelea kuleta wazini kwa jamani, wanaume pia ni watu ambao tunawasherehekea. Nyinyi wanaume, mimi natamani mjue, kwa sababu pia kingine ambacho nimejifunza tutangu tumeanza kufanya hii men celebration, nikapata feedbacks za wanaume in my contact list, na majority of them walikuwa like they were like, oh, we never knew kwamba you guys are celebrating us. Sasa not sisi kama sikio,
okay,
lakini kama general, like they
kama
never knew they celebrated.
Okay.
Kwenye jamii, like genuinely celebrated.
Okay.
Na ni kitu ambacho wakawa wamefurahia. Nikaambia mimi binafsi na sikio na sikio tribe tunawa celebrate. And
yeah,
you need to know that.
Yeah.
Genuinely. Na pia pengine kwa mwanaume ambaye unasikiliza sasa hivi, ni mkaka, ni mbaba, ni kijana mdogo mkubwa, baba mtu mzima, kwa age yote ile. Natamani pia tuweze kuendelea kujifunza ama kunormalize. Kama unafanya it well and good, lakini kama bado unaanza kufanya, kunormalize, kusema namna ambavyo pia una feel ukiwa celebrated. Unajua, kwa sababu kuna muda mwingine we take for granted the fact kwamba wanaume maybe they are strong ama sweet they are nini, unajua vile strong people generally unakuta most of the times they are taken for granted kwamba hawakumbukwi sana kuangaliwa, like how are you na hivyo.
Yeah.
Hata ikija kwa wanaume the same case. Kwa hiyo ile kitu inaweza ikaa ina yani kwamba it's okay pia kukumbusha ama sio kukumbusha niseme ama kucommunicate kwamba I love it when you celebrate me like this. Labda kwa watu wako karibu, iwe ni dada, iwe ni mama, iwe ni mke ama nini, whatever words ambazo mtu unaweza kutumia, lakini ni kumjulisha tu ile mtu kwamba anavyofanya vile. Kwa sasa zingine kama mimi mdada, labda ninaweza nikajaribu ku celebrate kitu. Sasa nisipopata feedback yote, I'm not putting any pressure, ila ninaweza nisijue ni celebrate the right way or
yeah,
not. Next time ninaweza nisijue should I do it again or
yeah,
should I not. Kwa hata ile kwamba kama ambavyo mmekuwa mkishare with me feedbacks, na mimi nikagundua like okay, we need to really put this more often or celebrate, not just kwenye platform lakini hata kwenye our lives,
yeah,
personal lives,
kila siku.
Yes, maisha yetu ya kila siku. Kwa pia wababa tunaomba pia muendelee kushirikiana na sisi. Tuko hapo, tunapenda kuwashirikia.
Yeah, like guy. Kama wewe iwe guy. Na unajuana na Belinda. I'm going to celebrate anyhow. Na ulijisikia vizuri sana. She's very good katika celebrate you.
She's let me know.
She's very good. You won't regret.
Sasa mimi hapa nitaka niseme the same thing, ila naomba tu niseme baba mlezi. Let's dad know. Evo.
I didn't Julisha from the previous.
Hey.
Yeah. All right. Okay. That's good.
Good
to know.
Pia wanawake ambao mnatusikiliza, wadada, wamama, wanawake. Jamani, mimi najua kuna watu ambao tunapo celebrate hivyo wanaume, kuna watu ambao wanapata mixed feelings kutokana na experiences ambazo walikuwa nazo in life. Na hatuwezi tuka neglect that. Hatuwezi tukani, kwa sababu wote, haijalishi ingekuwa ni mwanaume au mwanamke, ila wote kwa ujumla wetu tuna namna tume cause something to somebody.
Yeah.
Kwa kuna wamama ama wanawake ama wadada ama wabinti, maybe hawana good experience na wakaka. Kuna mwingine anaweza akawa amekaa anasikiliza au amesikia tu maybe bahati mbaya this episode and then akajisemea tu labda je kupiga tukio.
Yeah.
Unajua vile.
Akawa triggered anyhow.
But I want to say kwamba wako wanaume ambao kweli genuinely kabisa, yani in their human nature, they are good men and they're striving to become better.
Yeah.
Kwa hiyo tuendelee ku celebrate iko zaidi. Kama nikitoa my personal experience, sio kwa wanaume ila kwa ujumla, nilikuwa kuna something ilitokea. Alafu nikajisikia ni kama like okay, yani like between me na mtu, and he was a friend ambaye hata sio kaka, ni mdada. Ila baadaye nikaa sana like okay, my mind sasa ina race hapo in a conversations. Inaniambia like okay, are you going to focus on what she has been doing right? Ama are you going to focus on what she has not, and she has not done? Unajua kuna ile kwamba like kuna kitu mtu amefanya na kuna kitu hajafanya. Sasa I was like, the choice is yours. If you want to keep celebrating hii situation ambayo mnayo sasa hivi, maana it was yani kwamba kulikuwa kuna ile kwamba like I wish 1, 2, 3 unajua vile. Ila baadaye nikajikuta tunajikusha kwamba like okay, kuna so many things ambazo anafanya ambazo ni vizuri, ambavyo ni mtu mwema kabisa, kwamba should be there for you na nini hivyo, hata moments ambazo hatojawaza. Kwa hiyo nikajikuta kwamba like okay, let me just focus on what kinafanyika
on
the good side. Yes. Kwa sababu nisoma kwenye kitabu fulani hivi, inasema kwamba subconscious mind ni 90%, half conscious mind ni 10%.
What?
I love subconscious mind does not think, it commands. conscious mind doing a thinking process. But remember, in nearly 10%. Kwa hiyo, what I give, what I process, ama what I allow, nikiwa conscious. Iende kwenye subconscious mind, ama kidney nikiwa commanded, somehow kwa simu kubwa, I have the power to do so.
Okay.
Kwa nikani, niyamua kwamba, like, okay, I'm just going to focus on this. And I'm like, devil, shut up! Don't take me outside my zone. Yep. We are good people. And this situation, tupa kule. So, naturally, kutaka kusama kwa kusatu na sirekewa na umi, kuna wapo ambao wamefanya vitu vizuri, so let us celebrate them. Alafu tuvikuze, ama to amplify ule uzuri na umi. Yeah,
that's very true. Thank you. So guys, kwa haya yote, this is to say kwamba hii episode pia kwa mara nyingine tena,
yes.
Kwa furaha kubwa sana. Oh, I almost kutaka kusema kwa upendeleo badinyo. Kwa furaha kabisa, very excitedly, as they say mara kwanza kama she's very excited. Kibwa sana dedicated kwa wanaume. And this time around, kwa sababu sisi ndo tumekaa hapa, obvious, tutataka kuwa celebrate wale ambao tumeweza kurelate now in one way or another. Na tukiamini kwamba na wewe unayetusikiliza unayetuangalia utapata nafasi binafsi ya kuweza kumcelebrate mtu mwingine ambaye umekutana naye ama ume interact naye in one way or another.
Yeah,
mtu wako wa kwanza ambaye labda you want to say something. Yeah.
Okay, so kwanza kabisa ni kwa my late dad. I know how to sikia, but watoto wangu ambao watakuja kwa wajukuu wake watakuja kusikia. So katika watoto wangu wamelivu watakapokuwa na mimi, probably they'll get something out of the grandpa. Yeah. So kwa baba yangu mimi jamani, I don't have like vivid memories za yeye kama yeye, ila out of the stories ni kwamba kwanza kabisa, I don't know how should I put anyways, one thing ni kwamba I was told that he was a very great dad, hicho cha kwanza. And alikuwa, I have ever mentioned, I don't know kama nimesha kusema, ila alikuwa ananiita Malkia.
Yeah.
Nimeshai.
Lakini nakumbuka zaidi matata mengi.
Jamani anyways. So alikuwa ni the fact kwamba alimchagua my mom kuwa mke wake, kuwa mama yetu. Mimi naona kwamba like man, yani
he won.
Yani that was the best present ever. Kwa hiyo hata kwa watoto wangu wakija kusikia, I'm going to pray for them na nitakuwa naombea, lakini wakija kusikia kwamba pia mimi I'm always grateful to God for making my dad choose my mom. Yeah, hicho cha kwanza. I thank my late dad kwa ajili hiyo, lakini pia I was told he was this person ambaye alikuwa yupo, na hiyo niliambiwa na watu ambao hata sio wa familia, lakini people ambao some of them were friends of my dad, na some of them were like family friends, hivyo, yes. I was told that he was this person ambaye alikuwa, he was, yani like action oriented, yani kwamba like he would take actions, na kama kuna kitu kizuri cha kufanya, and then there is something blocking hiyo kitu, he would not take that blockage as an excuse, and he would still find ways ya kufanya. Wow. If it's a change, a positive change that had to be made, he would still find ways ya kufanya. That made him move from one region to another, sababu ya, like he was creative, alikuwa ni mhandisi. Kwa hiyo, alikuwa akichora maramani, sio akifanya nini, ramani zake zingine kama zieleweke, by that time, zieleweke kufanya nini, he believed in his creativity and everything. So he would not settle there. He would look for a place ambayo itaelewa his dream, his magnitude and everything. Kwa what I love about, even what I'm going to be, ni kwamba, and he was this person ambaye, he would not look for excuses. He would look for ways to do things. Yeah. So I love that and I celebrate him for that. Kwa sababu naamini, hata leo hapa angekuwepo, yani, I can't even imagine like how much I would have learned. Of course, I know I'm still learning a lot of things, lakini hivyo tu. Lakini pia, napenda the fact that he had dreams, and the way he had handled kutokana na stories, the way he had stood up for my mom in some situations. Mm. Yani, I love all that. Like, there are situations he stood up for mom kama mke wake. Mm. Then, so there are so many things. He was not an angel, but he had a lot of all those good things. Kiasi cha kwamba, like, okay, nikipa nikisikiza hivi mama is winning. And then my mom would always tell us, but like, when you get married to Sapata, nimuingiza mama tu. When you get married, when you have a family, I feel like I should say this. Mamangu mara nyingi anatuambiaga, ukiwa umeolewa na watoto, hakikisha hauingizi watoto kwenye ugomvi wako na baba. Mm. Ili usije ukawatenganisha mahusiano yao mtoto na baba. Mm. Kwa sababu nyinyi mtakuja mtapatana, lakini uwezi jua kile kitu kitamfanya nini mtoto. Mm. So mwisho wa siku, I just want to celebrate my dad for so many reasons, for so many things, lakini kwa kuwa baba angu, na pia kwa kumchagua mama angu kuwa baba. Ami kuwa mama angu.
That's one of the men
celebrating me. Amen. I'm celebrating my father, especially when this is in a father's name. Yeah.
Okay. So yeah, this is to you, my dad, Sokulu. We call him Sokulu.
Oh yeah.
Sokulu ni kwa Kiswahili ni babu. Kuna stage ukishafika jina la baba linaanza kuwa linaanza kupotea potea hivi. Unaanza kuzungumzia title nyingine. Kwa ameingia kwenye title ya babu. Maana Sokulu.
Sokulu
ana wajukuu, idadi yake ni nzuri tu. Wajukuu wake ana idadi nzuri wajukuu. Anyway, nataka tu kukuambia kwamba ninakushukuru kwa kubali kuwa baba yangu, lakini pia I thank God kwa kuchagua kwa baba yangu, kwa sababu Mungu ana namna yake ambaye anafanya mambo.
Mm-hmm.
Na katika mambo yake ni Mungu ambaye hakosei. Yeah. Aliona ni fit wewe uweze kuwa baba yangu.
Yeah.
And I thank God for that, kwamba katika wote aliona unafaa kuwa mtoto wako na unafaa kuwa baba yangu. Na kushukuru kwa kubali kuwa baba yangu.
Mm-hmm.
Lakini pia nakushukuru kwa kuwa babu. Yeah, japokuwa kwa sababu ya mazingira unakuta labda hawa interact sana na wajukuu. Mm-hmm. Lakini I just know kwamba ndile moments chache, hata kama ni kwa kusikia, kwa kuonana na nini, bado kuna kitu ambacho kimoja kile watakuwa wanavipata.
Yeah. Yeah,
kwa sababu tuko regions tofauti. Kwa hiyo naikaeka mnakutana
na mababu wa species, sio wazee, wana shughuli na wao.
Hey, yeah. Hey, wana shughuli.
Okay.
So yeah, Mungu akubariki sana Sokulu. Wewe ni mwanaume wa shoka.
Yep.
Mungu akupe miaka mingi, akutunze sana sana.
Amen. So, do I go next?
Yeah.
Okay, next. This, I don't know kama it sound okay. Anyways, whatever, however, because this is genuine from my heart. This is to
Guys,
I'm getting cold feet.
What is going on?
Guy!
Vipi, unaanza kumcelebrate
baby daddy.
Your future baby daddy.
Exactly!
Sasa ni nini? Mwagika!
Come on! Anyways, baba. Daddy. Oh my Lord, Guy, I thought it was gonna be easy.
I know it's easy.
Okay, it's easy. I want to celebrate. Okay. Jamani. Baba toto ndani. Oh my God. Guys.
Okay, let me look at you guys.
No, look at me.
Okay.
No. Okay, sir. Okay. This is so weird.
Why?
I don't know. Anyways, baby. How do I, like, what's the title?
Happy Father's Day. Dear Daddy,
happy Father's Day. Like, I want to be serious, because akija kuangalia in the future, I knew kwamba I was serious and
yeah, and that you are serious.
Why, man? I'm going to be ready for school because.
anaendelea kujikompose akitafuta energy,
strength,
encourage.
Seriously.
Na utulivu wa kumshukuru future zazi.
But imani ni kwa nini kama matendo hayo? Baina mama sio ni kama sababu sitakuwa sister. Kwani mimi ni sister?
I don't know.
Mimi kwa kweli hapo.
Anyways guys, wewe acha nini naye kwani? Acha nini tusanye akusanye. Sasa ndio uelewa baba anapopata kazi. Kuja kuwa mama watoto. Ndio shughuli ndio hizi. Shughuli ndio kama hii. Hapa wewe unaona. Yacho inakutoka hivyo
wala. Acha hapa niwe tu kwamba kwa imani. Ila ni shughuli nzito.
Shughuli nzito, wanaume tunawaheshimu sana. Na kwa wale ambao wanawake mmepata vipawa na yaani ile nguvu ya kuweza ku express your feelings kwa pande yetu ya pili, kwa kweli heshima kwenu. You guys are
guy. I can't believe you just didn't come in
when you were going to anaendelea kupata nini? Let me thank my husband, my husband. Yeah, my baby daddy. Daddy, daddy. Anyways, let me be serious. It says I can talk on your radio. Hi babe. This is to okay, this is to wish you happy Father's Day. Lakini kabla ya kuwa baba, wewe ni mwanaume kwanza. Kwa hiyo I thank God kwa wewe na wanaume wako na ambao umeendelea kufanyika a man in my life. Na kwa sababu ni Father's Day specifically, I want to thank you for being a present father to my kids, to our kids, to the kids around us. Lakini kwa ile comfort ambao umekuwa ukinipa, like knowing kwamba we are safe.
Mm-hmm.
We are safe, that you love us, you take care of us in so many ways, not only just in provision, like in so many ways. Kuna namna ambayo I can even see my son akiwa around you anakuwa comfortable, like I'm sure yupo. Kwa Mungu akubariki sana, tunakupenda sana, tunathamini uwepo wako kwenye maisha yetu, wewe ni wa thamani sana. We thank God for giving us you. Lakini tunakuambia maisha marefu, Mungu akufanikisha unapotoka, unapoingia, ubarikiwe, usifungukiwe na chochote. And we speak long life upon you. God bless you and I love you very much. I love you babe.
Wow. Adding to that kwa baba mlezi, mimi mwenyewe naongezea hapo kwa kweli, mimi mwenyewe na I attest to that kwamba Mungu ambariki.
Amen.
Amtunze baba mlezi, Mungu akubariki, akutunze. Thank you so much for first of all supporting Sikio Podcast. If you remember the first meeting we ever had was on a Sikio Podcast. We had it with you.
Yeah.
So wewe umekuwa ni mtu muhimu sana kwenye maono ya Sikio Podcast.
Yeah.
And I remember before we had the name Sikio, we had another name.
Yeah.
Lakini out of your wisdom and your ile kuwepo kwako kwenye maono ya mke wako na rafiki yake mimi, wewe ndo ambaye ukatupa the grace na mpaka tukakama with another name.
Yeah.
So Mungu akubariki sana. Whenever you see Sikio Podcast, it's yani in a reflect so much. I always remember the first meeting we had sibling kwako ya mke.
Yeah.
Ulikuwa umechoka na kazi na kila kitu, but still ukatusikiliza and you were part and parcel of this Tangu Day One.
Yeah.
So Mungu akubariki sana. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha ya Sikio, ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha yangu mimi wakati familia yangu imeenda Dodoma.
Mm.
You guys ukawa lezi wangu. Mungu akubariki sana, akutunze. Yeah. Happy Father's Day.
Happy Father's Day.
Dear future, baby daddy. Is this post fine? Am I going to have to stress?
Anyhow, talk to mama.
Okay, so we celebrate you. Happy Father's Day. Always. Happy Father's Day.
That's a guy who's just going to talk to you.
I get but baby daddy George nateseka kukushukuru kwa imani na kukufanya kwa imani mambo ni kama hivi ila anyway mimi nafurahia.
You are a great dad. You're a great father. A wonderful father.
It's okay, Gweka, in future tense.
In future tense,
yeah.
Not in present tense.
It's okay.
You'll be a great father.
Yeah, like you believe you'll be a great father, a present one.
Okay, so I believe you'll be a great father.
Mm-hmm.
You'll be a great husband.
Amen.
You'll be a great friend. You'll also be a great man of God.
Amen.
You'll be, yeah. Number 27, it's a happy Father's Day.
Happy Father's Day to you, dear future baby daddy, Wamai Shoga.
Yeah.
We are waiting for you. We are praying for you.
Amen.
And we know by the time is right,
uh-huh.
You'll be the right person to be with my Shoga, like in here.
Amen.
To create those beautiful, wonderful, bubbly babies.
Yeah.
Yeah. So may God keep you wherever you are. And please, in Jesus' name, may you locate your wife. Amen.
Amen. Amen. Yeah.
I'm next.
Yeah, you're next.
I think Lilena sana ndo maana nimekuwa. Anyways, this is to my uncles, wajomba zangu. Mama kusema kwa Kiswahili, maana wajomba inaeleka kabisa ni kaka wa mama. Yeah, my uncles, upande wa my mom. Ha, you guys. Mungu awabariki, Mungu awatunze sana 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 sana. Kuna kipindi natumiaga neno kwamba nadhani hata kwenye Mother's Day nilitumia kwamba itangu ndipo kunipa ile bahati ya kuwa mtoto wa jamii, like a community child, a community kid. Kwa hiyo nimeweza kulelewa na watu wengi, na I thank God for that, kwa sababu imenipa ku experience love in different versions, in different faces, I mean sura, in different forms, in different, so many different ways. And niseme tu kwamba ninawapenda sana, ninawathamini sana, nini ninawathamini sana katika namna ambavyo have turned out to be. Kuna a very big percent ya mchango wenu, kwamba the gifts that I am today, kuna kitu ambacho mlimpati kwangu, mliplant kwangu, ni mbegu ambayo leo imechipua, and I believe itapata kuachilia mbegu nyingine nzuri zaidi.
Amen.
Na Mungu akakumbuke sadaka zenu, upendo wenu na kila kitu. Mungu abariki sana sana, inawapenda sana, inawaheshimu sana sana.
Wow. Uncles, kwa kweli, to me mwenye
kudos.
Kudos, kudos. Thank you for all that you have done na mnaendelea kufanya.
Kwa yeah, kazi yenu ni njema.
Ni njema, indeed. Mimi hapa, I want to thank mashemeji zangu. Mashemeji zangu hapa sasa, kuna waume wa dada zangu, kuna waume wa my close friends, my people, like ikiwemo mama Jiji, ndio nimeshamshukuru kwa upande wake. Bila mashemeji zangu, I want to thank you guys so much. Thank you for being such great men. Ni watu ambao mko responsible, like mna, yani ni watu ambao mnastahili mnastahili kusherehekewa publicly. Na asanteni kwa kuwa present. Thank you all for all that you're doing. I remember kuna shemeji yangu mmoja, mama yake twini. I don't know if it's fine kutaja jina, but anyways, nikishasema mama yake twini, wanamjua twini wangu, wanajua. Au ngoja nimtaje kwa ajili ya kwake mwenyewe, Zach. I remember wakati one of my sisters was getting engaged in Dodoma, alisafiri na mke wake was expecting, akamruhusu mke wake asafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, na yeye mwenyewe akaja. Yo, huyo ni mmoja tu. Nimekutajeni shemeji yangu hapa kwa Jiji, yani man, he's been there kwa sikio, kwa kila kitu. Lakini waume wa dada zangu, yani kama mume wa dada yangu mkubwa, where we are recording hapa, this room, I remember the first time just not tunakuja, we went to check out the room, she cleaned it for us and everything.
Guys,
yani, like,
we have the man in our lives.
Yeah, we do, yani we do. Iko kuna mume, kuna mume wa dada yangu mwingine yuko Dodoma, like huwa namtega mama mdogo, kwa hiyo ana mama mdogo by default, by the way, mama mdogo. I'm here. Anyways, I want to celebrate you guys, and I want you to know kwamba yani vyote mnavyofanya tunaviona. The good part hizo za weaknesses we are praying to God and let tupa neema ya kubebana ya kushukuliana na pale ambapo tunatakiwa kusaidiana kusaidiane, lakini the good parts tunaziona, your sacrifices, everything. You guys mnajua kutu spoil, kutu handle kama wanawake, like you know, kama maua. So Mungu awabariki sana. Mimi na celebrate mashemeji zangu wote, waume wa dada zangu, waume wa marafiki zangu. So please send my regards. Kwenye birthdays.
Kwa kuongezea, na mimi niingilie hapo kwa sababu na mimi nina mashemeji na mashemeji wa marafiki zangu ambao sasa by default kwa asilimia kubwa mashemeji walitoka kutajwa hapa.
Yeah.
Kwa mashemeji zangu
unaweza kwa ume wa shemeji yako kwa.
Of course. Wewe ulitoka kabla hii hapa, pia you are inclusive.
Yeah.
Na kushukuru in advance. Kwamba ume wa marafiki zangu lakini waume wa dada zangu, Mungu abariki sana kwa sababu ile kuona namna ambavyo tu wanaendelea, it's a sign kwamba kuna kitu kizuri amongst all things, kuna kitu kizuri ambacho mnafanya, kuna kitu kizuri ambacho mnaachilia. Kwa Mungu awabariki sana sana, awatunze hapa maisha marefu, lakini pia awatunzie uzao wenu, awaongeze, awabariki, abariki kazi za mikono yenu na kila kitu msipungukiwe. Na katika kile tunavyoendelea kuongezeka, kukua na kustawi, na katika yote Mungu akatusaidia kujali afya zetu za akili, lakini katika haya yote tukaendelee ku become the people that God has intended and created us to.
Amen.
Amen. Amen. Yes, so I come next again.
Yeah.
I just did my next.
Ah, you did your next?
Yeah.
For real?
Yeah.
Mimi, next nyingine. Guys, hapa tutaji sio kwa vipi, yani kwa
muhimu.
Yes, now we have so many men, like generally any presence ya wanaume tu, ya mababa ya wanaume ni very much important and significant. Mimi, another group that I want to celebrate publicly, kama fathers, kama wanaume, ni pastors and leaders.
Wow.
Pastors ambao, yo, I know it's not easy kukubali wito, kusimama kwenye nafasi zenu. Sasa hapa naongea pastors wote, kuna wale ambao ni lead pastors mahali tunakoabudu, kuna wale ambao ni associate pastors, kuna wale ambao maybe hata hatuabudu kanisani kwenu but you guys mko pastors, lakini pia kuna, maana nimesema pastors na leaders, kuna leaders ambao not necessarily pastors. Na hiyo kwenye leadership, siongelee leadership tu kwamba it maybe you are leading hundreds of people. Inaweza ikawa you are leading a very small group, but as a leader and pastors, kwenu wote, mimi I want to celebrate you. Kwanza kabisa, yani bila nyinyi, mjue kuna vitu vingi sana vingeenda mrama in this dunia. Kwa uongozi wenu, guidance yenu, pastor wisdom and presence ndo ambayo inafanya dunia hata mpaka sasa iendelee kuwa mahali salama. Kwa sababu imagine tumekuwa tunakuwa tuna jamii ambazo zinaenda bila viongozi wazuri, without good leaders, without good pastors ambao wanapanda mbegu za imani ndani ya watu wanaume kwa wanawake. Kwa hiyo napenda kuwashukuru sana, lakini pia the fact kwamba mmekubali kuchukua hilo jukumu, kwa sababu haijalishi umeitwa kiasi gani kwenye leadership ama kwenye pastor, kwenye kuwa pastor au kuwa mchungaji, haijalishi umeitwa kiasi gani, swala la kukubali wito still kwa kwako. Mungu asinge kulazimisha. Kwa the fact kwamba umekubali na unafanya, mimi naomba nikukwambie kwamba nakushirikia na ninakushukuru sana 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 sana, kwa sababu bila wewe kukubali hiyo, dunia ingezidi kuwa mbaya sana. Sasa hivi ipo at least kuna ahueni kwa sababu uko hapo kama kiongozi, uko hapo kama mchungaji. Kwa hiyo celebrate you. In case you've never been celebrated, maybe never celebrate ni mke wako tu, au ni watu wako tu wa karibu, sisi hapa na pengine hata hautujui, kwa sababu wapo pastors ambao tuna maybe tunawajua, lakini wengine tunajui, na pengine utapata kukutana na this message. Naomba tu nikwambie kwamba thank you for being there as a pastor, as a leader, as a man, kwa sababu mwisho wa siku wewe ambavyo unasimama kwa nafasi yako, yani ule utukufu ndio unatufunika mpaka sisi, unatufanya leo hii tuko hapa na watu tulivyo, ndomba ni can feel that gap. Kwa Mungu akubariki sana. Asante sana.
Amen. Mimi pia kukuongezea hapo kama Mungu awabariki sana. Kumbuke sadaka zenu za kujitoa kwa ajili ya watu, kwa sababu wengi watu ambao wanahudumia watu ni mara chache sana kukumbuka kwamba na wao wanatakiwa kuhudumiwa in one way or another. So we tend to forget about you guys. Na mwingine hata hatuwaombei kama inavyotupasa kuwaombea, na mwingine hata hatuwajulii hali. Mara nyingi tukisema na nyinyi tunaamini you are covered. Mm-hmm. Kumbe mnahitaji kuwa covered probably zaidi ambavyo we believe that you guys are covered.
Yeah.
Kwa Mungu awabariki sana sana sana. Amen. Akatakabali sadaka zenu. Mm-hmm. Lakini pia kwa hayo yote Mungu akatuze familia zenu kama ambavyo mmekuwa mkituza familia zetu kwa namna ambayo mnajua au hamjui.
Yeah.
Yeah. Amen. Amen. Ah, mimi another person natamani kumshukuru pia ni hayupo tena amefariki. My late uncle ni baba mdogo sasa kwa Kiswahili. Baba Skazwe. Ulikuwepo kwenye maisha yangu kwa muda mrefu na mfupi at the same time. Mm-hmm. Kwa sababu he passed on, I think I was 9.
Mm-hmm.
Yeah, I was around 9. Lakini hapo katikati ni mtu ambaye aliacha alama kubwa sana kwenye maisha yangu as much as I was young. Kuna vitu ambavyo nilikuwa unajua kwa mdogo, kuna vitu ambavyo kwako ni vya muhimu zaidi kuliko ambavyo vinatakiwa kuwa vya muhimu, but with time unaanza kuelewa kwamba okay, katika vyote hiki kilikuwa ni cha muhimu sana. Kuna siku nilikuwa naongea I think na my sister.
Mm-hmm.
Nikaa naambia kwamba muda mrefu sijui kama atakumbuka akiangalia. Mm-hmm. Like, I don't know kama atakumbuka anyways, lakini nikaa nasema kwamba kuna kipindi kwa najiuliza angekuwepo for muda mrefu zaidi. Yeah. Sijui maisha yetu yangekuwaje, ila nina ile imagination kwamba maybe things could have turned out different, like different in a good way. Something ambacho I don't really know. Lakini katika vitu ambavyo ulifanikiwa kuvifanya na kuviacha ni that unity and love ambao uliacha, and it's bado ipo.
Yeah.
Kwa kama wanaona kama wanasikiaga, I really don't know about that. I believe katika yote, probably katika vitu ambavyo you should be proud ni hicho. Japokuwa naamini kuna vingi ambavyo probably ungetaka kuvifanya kwa ubora zaidi, lakini kuna hicho. Kwa this is kwa wale ambao watakaweza kusikiliza na kuangalia ambao wanamjua. So I celebrate you popote uliko, may you keep on resting in peace.
Amen. Mimi hapa not because yani, like so many people are flashing, like they're, I'm getting their flashlights on my mind. Come, there is this person, I'm kind of chongo. There is this man, there is this man, there is this man. Wapo wengi, marafiki na hata tusema tuanze kumention kwa names hapa.
Hatutamaliza.
Ila ninatamani like I had a question, like nilikuwa najiuliza like okay. Ikitokea kwamba like okay, mtu ameweza kusikiliza episode ya leo. Mm. We're celebrating, man. Maybe unaweza ukatamani, sisemi kama ndio tuna nini au vipi, ila ni kwamba like what thing or things unaweza ukarecall kwa haraka haraka ambavyo umeshai kufanyiwa na ukasema wow, yani without wanaume kwa in our lives. I say sijui ingekuwaje, yani kama if you have moments ama nini ambavyo unakumbuka ya yani kwamba like inaweza ikaa kutoka kwa baba, kwa mume, kwa pasta au kwa nini, kile ni kwamba kuna vitu ambavyo yanaona hapa I say, yani bila mwanaume hapa nisingetoboa.
Wakinaweza nisiwe na kitu kabisa cha kwamba nisingetoboa au probably ningepata muda kufikiria zaidi, lakini naweza nikasema sana sana ni ile feeling ya usalama. As much as I know kwamba Mungu anatulinda na hayo yote, na kwamba kama wanawake tumeshakuwa empowered na mambo hayo yote, kama kuna mtu anaweza kufanya na mambo mengine yote, lakini kuna that feeling ya kwamba okay, kuna kama ka backup kapo hapo ya mwanaume, na unajua kabisa ni hakuna namna ambayo this person will turn me down. Na for sure kuna vitu ambavyo vimetokea na ukaona kabisa kwamba this person has not turned you down. Kama inaendelea ku prove a point like wow, I have people in my life. Mfano ule mdogo kwa unaendelea kuwataja like Zach traveled all the way, akaruhusu na mke wake, was expected na kila kitu. Ni kama ni adjustment kubwa imefanyika.
Yeah.
Hivyo Paul alipojitoa na sikio na baba ameendelea kwa part of it na hayo yote. Nikaendelea kusafakari na kuona kwamba we really have a male community in our lives.
Yeah.
About probably
a life
active, responsible, could be present, like you should make zetu, utakuwa unakuwa unafanya. Ni vitu ambavyo katika hali ya kawaida kwa haraka haraka, and I don't know why, ila nafikiri nahisi mimi binafsi mara nyingi when it comes to matukio mazuri kutoka kwa watu wetu wa karibu, mara nyingi nahisi wanaanzaga kuja wanawake.
Yeah.
Like our moms, our sisters, yes. Kwa sababu tunaongea nao zaidi, our friends, kwa sababu tunaongea nao zaidi, tunashare nao the vitu vyetu zaidi kuliko mtu tunavyoshare na wanaume, like our brothers na hayo yote. Lakini hii imenifanya niweze kupata ile the actual picture. Kwamba as much as naweza nikawa sikufikiria kwamba we really have a community. Kwa sababu hata mara ya kwanza ilikuja like celebrating men in our lives. Ilikuja na this feeling kama like okay, we hata wapo na kama wapo unahisi kama ni wawili au ni watatu. But kadri unapoendelea ile kushukuru na kufikiria around that area unajikuta like where we really do have a community. Na sio tu community ya jina kwamba tuna wanaume tu kwa sababu by virtue of being married wamezaliwa wanaume. No, but we have present men, male figures in our lives. Kwa binafsi nadhani ile ni sense of security ambayo pia inawezekana for so long haijakuwa that intentional kuifikiria au consciously kama I'm conscious kwamba there's this person. Na mwingine ni mpaka maybe my husband is traveling, you know, like hey, how I wish angekuwa around. Angekuwa around unakuwa unashukuria tu poa. Mambo yanaenda. Hata yani kuna vitu vidogo vidogo ambavyo mimi nimepanga hata ni kama almost kama sivijui au sielewi ninapoendaje. Na sio kama sivijui kama sina nafasi ya kuvijua, ni ile kwamba nimepewa sense of security kama this is covered. Kwa ni inakuwa almost ni jukumu langu kama sio jukumu langu at the same time. Kama nakuwa tunaona kama things are moving and I'm like okay, glory to God. Asante kwa kunielewa kufanikisha vitu zinavyofanikisha. Kwa ile sense of security as much as neza haja kwa that conscious kama kila siku nikikana sana this lakini that feeling and I think among the best feelings that's the best feeling because we imagine it's all the anxieties of life and but life in a throw our ways na hayo mengine yote na sense of insecurity ni kwa part of it. I don't know how life could have been. So being saying this I know kuna watu ambao when it comes to male figures kwa kweli inakuwa ni trigger lakini inakuwa ni kama kumbukumbu ya vitu vibaya na kumbukumbu ya insecurity inakuwa sasa ina bring fear and it bring anxiety in your life. I feel you, understand you, like yani you are heard. Na your feeling is valid and I really pray to God kwamba atatafuta namna ya kukuponya lakini kukupatia a male community ambayo Mungu alikusudia kwa sababu hakuna mtu ambaye Mungu sidhani kama kuna mtu Mungu alimleta kwa baadhi kwa chaos au aje kuwa chanzo cha mafarakano au chanzo cha huzuni na maumivu kwa mtu mwingine. Hence huyo mtu asababishe kama yaani tabakazima alionekane kwamba sio kitu. Maana Mungu alipotufanya alipotuumba ilikuwa ni kitu chema sana. Kwa Mungu akakuponya majeraha yako lakini akakupatia that community ambayo I thank God kama wengine we have been gracious enough, been graced enough kupata hiyo neema ya kuwa na hiyo community.
Thank you, Gigi. Now you've touched on very significant points and nimependa ambavyo umeendelea kutupa ile highlight. Namna hivyo ambavyo kweli kuna vitu we take for granted. Wakati ni very significant. Mimi binafsi wakati tunaenda kumalizia hapo, ninachoweza kusema ni kwamba wababa wanaume kwanza I don't know. I feel like binafsi kwa mimi and maybe Gigi may join me or any other person, but me binafsi I feel like apologizing for not celebrating you enough. Cuz at times I feel like tunaweka kwenye mazingira mnakuwa tolerated instead of celebrated. Kitu ambacho as a human being I think you deserve to be celebrated. So personally nimeshapitia kwenye mazingira ambayo like man nilikuwa kakichomi because of immaturity and everything. And I want to celebrate you people na kuambia kwamba mwisho wa siku efforts zenu, uwepo wenu, kujitoa kwenu, kuwa vulnerable, kuwa strong, kuwa wise, kutokuwa na majibu, kuwa na majibu, vyote hivyo vyote. Yani vyote ni significant kwenye kutengeneza hii community ambayo tumekuwa tunaongelea hapa na Gigi, a present community ambayo ina wanaume ambao wako present. So thank you very much for showing that, for because I believe it's an awakening, it's a revival kwa ajili ya kizazi cha kiume pia in our society, in our community. And I don't know, I think we're going to have a bright future.
Amen.
A bright future.
Amen to that. Mimi pia kabla ya kumaliza kabisa, kuna watu wengi nataka pia kwa celebrate. Kuna kundi la my brothers katika au kaka zangu nataka kuwapendelea kabisa ni mtaji mdogo wangu. Like Robbie, this is for you my friend. Wewe Mungu akutunze. Amen. Any may God keep you. you are very wise. You are very wise, like you're matured. I'm so proud of you. I'm so proud of you. And I know there are so many moments ambazo probably I was supposed to express more the love that I have towards you, the respect, how proud I am, and probably sijafanya enough. Now it's kind of how you, how proud I am, but I'm really proud of you, and I'm really, like, I really mean it. I'm really praying for you, and I know that God is keeping you and will keep you, will bless you and your family. You shall not lack anything. Ladies and gentlemen, to make sure you yeah, this is special to my baby boy. Yeah, as much as you're still a baby, Saying is a cat, it makes sense. Probably you don't even know, come on, you're a man.
The only thing I tell her, "Oi nani mama, oi nani choga." But let's keep it rolling.
Yeah, let's kind of talk. We learn kama you are a man, but I want to tell you that you are a man, a perfect man. Not perfect, kama hauna your flaws, au hautokuwa na your flaws in katika process ya kukua, to find yourself in growing up. But I say you're perfect because God made you perfectly. Na He made you with His whole image from inside outside. You are a good boy, you are a good man, and I so believe and I pray to God that you'll turn out to be exactly like how God intended you to be, and you shall no lack. Hautopotea. Mungu anasema kwamba mle mtoto katika njia mbaya naye hatapotea. I declare that over your life that you shall never kutokupotea njia ambayo unatakiwa kwenda. You will always find your way back to God, and Mungu akulinde akutunze. I love you very much, baby boy. Your daddy loves you very much, and I thank God kwa sababu you have male figures in your lives ambao watakuwa wakiacha footprints kukuonyesha what it means to be a man and what it takes to be a man, not just a man but a man of God. So God bless you very much, baby. Amen. I love you very much.
Amen. Baby boy, I love you as much as you call me choga. Yes. I love you, and you are a wonderful man, just like what your mama said. Auntie here loves you very much. So guys, happy Father's Day to all men out there.
Happy Father's Day, you guys.
What a morning, wa baba to be, aspiring fathers, prospective fathers. Happy Father's Day.
Happy Father's
Day. Now, what ambao ni father figures to us? Happy Father's Day.
Happy Father's Day.
God bless you. We love you. This is the Kill Podcast. It's your girl, Benaba Malifa, with
Gift. You can just call me Gigi. Until next time, God bless you. May He keep you and cover you. We love you very much. Ciao.
Ciao.